I did. Queen Sheba with the rent in another feeling. Next in production bed. Kichukube FMB. Una anyuma kotabera na galale. Mr. Rubwa ya make my day. Yelaba utanjiba mubonana. Na yevera vipeti ya tuti. Yere kera upati. Huyina mkaraku wakiche mongamu.
Aka karirimbo duhereye rekanga ture abarundi mwese mwese muherereye Bujumbura muherereye Cibitoke muherereye mu Ngagara hehe handi ahariho hose muherereye ndakabatuye abanyarwanda bari mu Biryogo bari Kicukiro Centre aho bita koridoro hari handi Iremera n'ahandi bita ku cyamitsingira handi mwese 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 ndababwira ngo munkorera nyo Bamwita The Ben ndetse na Shiba Karungi akarimbo bakise Binkorera niko kadutangirije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko mwamaze kubyumva cyangwa se nk'uko byumvikanye neza cyane byajwi musigaye mumaze kurimenyera ndakeka n'umusore wanyu Ernesto wamaze kugera muri studio za 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 kubazukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku 104 n'ibice 3 kubari mu Rwanda no mu nkengero zarwo kuri wa 3 akadomo radio yacu VOA akadomo com aho naho urahadukurikira ubundi ibintu bikari gyoha nizere yuko weekend yanyu imeze neza natwe turaho iryo wa mugani wa Babu G tubonye nyagasani yakinguye twari tukaryama ibintu biba ari salamu Wamugani wa The Ben nanjye hari ukuntu umutima wanjye mu butwara nk'abatazawugarura nk'abakumbura no kuvuga ngo tuba dutandukanye muri weekend tukajya kuruhuka cyangwa se nkakomeza kandi kazi gasanzwe tukazongera mu yindi weekend ewana bijya kugera numva umutima wenda kuvamo ndabakumbura nkavuga ariko usaba abantu bo ukumva kumbura nabo niko bankumbura okay ubura no uyu munsi gahunda zose turazirangiriza kuri Facebook uyu munsi nicyo bita request line show no kuvuga ngo ndakina indirimbo nkurikije indirimbo za mwasabye cyane cyangwa se mwangaragarije ko mukunze cyane ariko nanone mu ndirimbo shyashya zasohotse muri kino cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri bishize ni ukuvuga ngo nta ndirimbo ishaje irimo reka ibintu by'inzika za karahanyuze reka ni indirimbo nshyashya ariko zikunzwe cyangwa se zirimo gushakishwa cyane Binkorera yari iri muri izo ngizo niyo mpamvu ariyo duhereyeho
Melody, will you bend down low? Slowly, you bend my heart. Yaka la mo sing ane, mo buri la ba malo. Binkorera, buri chana kula binkorera. Mila binoma, binkorera. Bia yo bera binkorera. Arangorera, ite kose kose kere arangorera.
Mugisha Benjamin aka The Ben aka The Beast mwito kushaka rakubwira ngo ibyakoze byose birankorera nange murankorera tuve mu Rwanda gato cyane twerekize no hanze y'imipaka y'u Rwanda cyangwa y'u Burundi hanze ya karere ariko still turacyari muri Afrika uyu nguyu umwito kwishaka umwite Starboy umwito umuhanzi wa mbere muri Afrika umwito umuhanzi urimo kwitwara neza cyane album ye iri muri album zirimo gushakishwa cyane banza umve gatuko nazamukamo
Right, not to ride, oh my God, not to ride, right. get my keys, oh shade. You say you no go leave, oh shade. Slow down.
Nakubwiye ngo niba warufite gahunda yo gusohoka muri iyi weekend hari ahantu uribuze gusohoka yaba ari house party cyangwa se kwa kundi muba mwiyoruganije mu rugo mugakora karori cyangwa se mukabandi mukavuga ngo mujye muri club cyangwa se ukajya ku gasantre cyangwa se ahandi ufatira rimwe DJ cyangwa se uri kuwanga bw'ibyuma nayo adacina indirimbo mubwira uti uyu munsi wambeshye ikirekereka gutesti yigi ntago igomba kubura kuri playlist yawe yitwa Nat Ride bamwita Wizkid cyangwa se Starboy.
Ride not to ride, oh my girl, not to ride, ride, ride. Ride not to ride. Ride not to ride, oh my girl, not to ride, ride, ride. Ride not to ride. Ride not to ride, oh my girl, not to ride, ride, ride. Ride not to ride. Ride not to ride, oh my girl, not to ride, ride, ride. Oh, I, oh, I, oh, I, you tell me, la, 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 la. Baby, bring it back and rewind, so give me that thing, it's mine. Oh, I, oh, I, oh, I. Oh my girl, not to ride, 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 not to ride, ride, not to ride. Oh my girl, not to ride, ride, ride.
Ni Wizkid ndetse na Major Lazer bakubwiraga ngo Nat Ride niyo iri niyo yari by indirimbo yacu ya kabiri cyangwa se mu ndirimbo nari ngufite kuri uyu munsi nzi neza ko arizo mwagiye munyereka ko mukunze bimaze kugaragara yuko mukunda indirimbo zigezweho kandi ziryoshye. Reka tugaruke mu Rwanda gato, iyi ngiyi nayo yaciye ibintu mu Rwanda no mu Burundi umva. Ndabita Urban Boys na basore batatu bo mu Rwanda indirimbo bakaba ari nayo bitiriye album yabo no kuvuga album yabo yingi yigezweho cyangwa se iyo barimo kugenda bari rizinga indirimbo imwe bagenda bayisohora bayise Mama ni indirimbo rero navuga ko ari imwe mu ndirimbo nziza kandi nazo zasohotse muri kino cy'umweru gishize. So nizere yuko rero abakunzi ba Urban Boys bakunzi ba muzika nyarwanda bakunzi ba muzika yacu kandi navuga yo mu karere kuko iburyo Rwanda n'Uburundi dufite amahirwe yo kuba dushobora kuririmba mu kintu kimwe cyangwa se mu rurimi rumwe twese tukumvikana. Hey, ni amahirwe menshi cyane mukanye ndagutura kandi karirimbo kubwenge ariko banza wumve Mama.
Where's my cooler? Yeah, why?
bakubwiraga bati nzabibwira mama kuri uyu munsi kwanza ndabibwira mama n'abandi bose babimenye eyo kimu buretse gatoya funga umuziki kwanza funga umuziki indirimbo igiye gukurikiraho hari ikintu umuntu agomba kubanza gahaguruka gatiri saruti no niba umuntu avuga ngo ngiye ngo banyita burundiano ngo ngiye banyita general ndi umuntu w'umuyobozi ugomba kubyubaha uyu mutipe cyangwa se uyu musore yakoze umuziki mu Burundi kuva kera mu myaka za 90 turamukunda ibihumbi bibiri agera maraza duhe indirimbo nziza kandi ntabwo ajya cyogora nk'uko bajya bavuga mu Kinyarwanda no mu Kirundi araza agakora indirimbo buri gihe nziza ukayikunda kuri inshuro yagarutse avuga ngo mbabarira angu urambabaza mbabarire nanjye agarutse avuga ngo urambabaza nimwe mu ndirimbo namaze kureba video yayo yamaze kujya hagaragara nyabuneka uje kuri YouTube uyishake uje kuri Facebook natwe utwandikire utubwire yuko wayibonye nimwe mu ndirimbo navuga nziza z'amashusho n'amajwi isohotse mu gihugu cy'u Burundi bamwita Big Fizzo cyangwa se Farias gato ariko rero umukobwa uri muri iyi video ukunda nasa niyo yakubabaza mwakundanaga wakwihangana hari umukobwa ushobora kuza mukundana akajya ahorana gukubita ariko ukavuga iti shayana umwite ariko ukomeze uhebere ko dukundana tu nta kibazo
ndababara iyo manganya nashavura nako iyo manganya narira iyo nagura nashira numva urambabaza baby tell me what you urambabaza sema unacho urambabaza nambiye unacho urambabaza baby tell me what you urambabaza urambabaza baby you're my controller my remote controller now you the one my provider na nitakujali kwenye wana sida erego mutima wala utwaye buri munsi numva no kuberu wawe ese waje tukaguma na mi bebe utira here so yo malaye gani wewe nda na utavyumba baby tell me what you urambabaza sema unacho urambabaza
akaririmbo yakise urambabaza ni 94.9 ukomeze kurikira cyangwa se 95.2 kuba ari mu gihugu cy'u Burundi 104.3 ni mu Rwanda ndetse na W3 radio yacu akadomo com niho utwumvira ni radio ijwi rya Amerika umusore wanyu Ernesto we niwe uri kuri micro uyu munsi ndimo ndacuranga indirimbo zasohotse nshyashya mu cyumweru cyangwa se kimwe cyangwa bibiri ariko nanone ngendeye kuzo mwangaragarije ko mukunze cyane kuri Facebook page yacu ni ukuvuga ngo ni hahandi wandikijwe rya Amerika gadusakinga ku cyangwa suka dushaka kuri Facebook ubundi ugakwanda like ugafyonda like ubundi baragiza ukagenda duha igitekerezo indirimbo ikurikiyeho ngiye kwitura abantu bose bari mu rukundo rwa nyarwo babandi bitana ba Romeo na Juliet babandi bumva bazitangira abandi abigira umuhunga kubwira ngo nzakwitangira kandi ubwo muri ni ubwo ni nijoro wenda bimo muratsembera kugira sheri mu furi nzana nakwemera nkana po kugira ngo upfe wajya kubona kumva barashe nko hejuru gato ubona yirukanze yagusize kandi yakubwiraga ngo nzapfa mu mwanya wawe indirimbo yitwa Romeo and Juliet. Uko mwari muri kubigenza uko ngo kwa mufasha akaboko kamuhagurutsa mukagenda mukabyina gahoro gahoro niko nseka ko tubikomeza ya na kiri bagakurikiraho nako karaza kuturyohera bamwita Johnny Drill numwe mu basore barimo kuzamuka cyane mu gihugu cya Nigeria akarimba ya Kiss Romeo and Juliet ni ndirimbo navuga still ijwi rye uburyo icurangitse lyrics cyangwa se uburyo yanditse ni ibintu biryoheye amatwi ndabeshya se ngaho komeza umubyinishi cyane cyane abantu barimo gushinga ingo muri iyi weekend aka karirimbo kabaryohera. All I want is your love. Juliet and I'll be your Romeo. Nibo maze kumubwira gutyo wituma yicara rero wituma yicara kuko ikirori kiracyashyushye turacyari kuri stage noneho hitutangira wige umukomezi Madonna hitaza babwira ngo La Isla Bonita aka karirimbo ndabizi neza ko nabantu bafite ya myaka isa nkaho yigiye yo ngo birabujijwe kubita basaza cyangwa kuvuga ngo barakuze wandi bafite imyaka yigiye yo aka karirimbo ndabizi ko namwe kabaryohera kuko hari ukuntu mwaka tambye nibeshye ko nagiye nyuza mu gatono no nkagira no kuri twatundi twaryoshye mu minsi yashize twatundi mwabyinnye cyangwa se twatundi twagiye turya kuko burya niba ushatse kuvuga abahanzi beza ku isi uramutse utambutse utavuze Madonna haba habayeho kwirengagiza no kutamenya icyo urimo. Yes, akarimba ya Kisela Isla Bonita ariko nyuma yituraza kongera tugaruke mu rw'imisozi igihumbi cyangwa se hahandi muri bya bihugu by'imisozi igihumbi burya u Rwanda n'Uburundi bose ngo bafite imisozi igihumbi nicyo mbakundira niyo mpamvu hava abana basa ni ukuvuga ngo ushobora kubyara umwana w'umukobwa mu Rwanda wajya mu Burundi ukabona fotokopiye ukabona barasa ukibaza umukobwa wanjye yankurikiye byagenze gute cyangwa se ukabyara umwana w'umuhungu i Kigali wagera mu ngagara ukumva arahari ariko ukumva ikintu batandukaniyeho umwe avuga ikinyarwanda cyuzuye undi avuga ikirundi cyuzuye ukibaza ati nawe bimeze gute. Ntagomba bieshya nakubwiye ngo ushobora kuva mu Rwanda ukajya i Burundi ukabona abantu barasa cyangwa se ukabona abantu bahuje ibintu ukibaza aba bantu ni abavandimwe ariko ubu by'ukuri burya n'ubundi ni abavandimwe. Niyo mpamvu abarundi mwese kakarimba kajya gukurikiraho nk'abatuye by'umwihariko abarimo kwitegura cyangwa se abari kubyina insinzi cyangwa se bari buze kubyina insinzi bamaze gusanga uwo bari bashyigikiye muri Miss Burundi 2017 ari we wegukanye ikamba kuko muri iyi weekend kuri wa gatandatu mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura turaza kuba turimo gutora Miss Burundi uza gusimbura cyangwa se uza kwakira Ange Bernice niwe wari Miss Burundi mu mwaka 2016 so arimo rero aragenda cyiri gihe araza kwambika ikamba undi namara kumwambika ikamba turaza guhita dutamba kakaririmba ariko ntimuze kuborerwa by the way.
Ciye kumuhana ngira ngo nizindure yemwe ndahaka hagacupa
nanjye muze kumbarira bazinyoye abarara bazinga nta kundi muze kuzinga rwose biremewe ariko muze kwibuka yuko mutagomba kurenza urugero kugira ngo mutagira amakosa mukora turacyabakunda hataza kugira utuvanwa mu kubera yanyoye nyinshi by'umwihariko ariko nanone Miss Burundi muze kumubwira ngo Ernesto yamubwiye ngo congratulations cyangwa se aramukunda ahubwo yamubwiye ngo ibihe byiza Miss Burundi mushyashya ndabizi neza ko ufite akazi kenshi uzaba ugiye gukora muri uyu mwaka uzabutorewe so ni ukuvuga ngo rero ugomba kuba wafunze butu gikomando n'ukwambara inkweto ukazikaza neza cyane ubundi ugakora akazi ukavugira abakobwa ukavugira abakenyezi b'abarundi kazi kugira ngo kuko nibo baba bagutuye kugira ngo ube umuntu ukomeye. sayiri mira jendi satira kumusuzu ichigano chatu mwibuti ko ujumunti wali kumwena njenyine Ernesto Mukubi Sanzwe ariku ujumunti na jenyina chane chane ndirimbo za sote murichino chumero ndetele bjumaru wibiribishize enghaje na nyuza monga na shira monu tundi turjoshe mngabi jenye bjumari kune mambu ngaru tunokuru ujumusora kugira ngo oh my god changa sati mana ya anje umba
straight from the heart of Africa Luana Hasla hasla woku murwa gospel gangsta kuria hatiriritse come nanje sinje wabizanye icyakubwira ibyambayeho ni wakumva turya wirutse imihana namuwenzi ndabona hawe ni subungu buni ryafusa no wisiri tumukanza sibaburi manitse nimeza kumugabo nyawe burya yakunitse rasta rasta kuva kigali warostu wonza banyiri primeri undanga manota mu muzika mfite zero kwanza kuririmba ndaga
Jipora tibaza na mahiganwa ya buri munsi ariko nje nkabatsinda nkabadahari of course nta n'indi radio na ubugomba gushira kuko nta indi radio ishobora gusinda izindi kizidahari nka radio izwi rya America umva Jipo ndetse ndagisa kinganzo barakubwira ngo oh my god ni nawe wari buze kudusoreza ikigano cyacu cy'uyu munsi gusa njyewe nishimye cyane kuba narindi kumwe namwe naryohewe ndakeka ko namwe mwaryohewe niyo mpamvu mbasabye ngo nyagasani abarinde nyagasani abandindire nanjye ndinde of course tuzasubire ku cyumweru gitaha cyangwa tuzasubire muri weekend itaha turyoshya twumva umuziki tuganira ehe tunabyina
Duhane handevu, yeah. Ule kamwe du tiringi vya na hobita. Kuyabo jera, umam